know there's something in the wake of your smile. I get a notion from the look in your eyes. You'll be the love that life falls apart.
Talk about the same old shit. Kwa sababu mi najua to the truth don't change. Nikishika mic nimefanya tu my main. Bema side bees wakikachwa na meza wembe. Niko ndani ya beat utathani mi ni fish. Jizen mi na flow utathani hii ni revenge. Kidi za kokosto Nairobi mi ndo jembe. Watoto wakilia na wapea wembe. Mziki kwangu pasho nje kwako ni maembe. Ndo reason tukifika wanja sibishani. Nimedunga nati kwenye jezi na kichwani. Nina dreddy na mgongoni soma label mi ni crazy. Champions League, me the main player. Friendly match, chusha friends on iwa. Yeah, bado blush, hata uwe msweet. Kama mi wa ndugu yangu Josi, umelaniwa ouch. Iza bro, iza jo, anataka wanjo. Iza mbio zote umemfota kama lambo. Gini anasema eti saa uko chini. Tibim, amekwita fish. But still bro, you got a chance to improve on your lines. Tell her that you love her and you need her in your life. She's so sweet kama beans cause she's so nice. Tell her easy vitu watengia ear box, yeah.
I know there's something in the wake of your smile. I get a notion from the look in your eyes. You feel the love, but that life was a flood. Little piece of heaven.
Nimepata flashback my baby and I. Zile enzi tukikula mkate na mayai. Java wax yetu labda ni karai. Mapenzi yetu moto tuliwasha kama nari. Tango smuzae gana pia kawangware. Pai kuna kware usiku mpaka ngware. CBD saa zingine ni moyale. Si hii ni BD tulikuwa na morale. Pizza in nafta hapo ni mangwashe. Tukisha sota tunakula tumuhahe. Hizi ndo vitu zenye mi wana miss. Mikisha kukompea na made. Mina get just kidding, just kidding. Kama timi hautosi. Nikiwasha moto wameshindo tunamoshi. SMS sina matharao hani. LOL lots of love mina cheka. By the way niko soba siko drunk. Kama rapa wenye wako jia buzz 24-7 wamesha watu na baso. Wanakaa wamekewa madawa kwa daso. Kazi ya raho ni kupump damu. Mapenzi ni kihere here yako umavako. Mini ngori nimepiga story. Ndani ya ngoma mkatoa tu machozi.
I know there's something in the wake of the smile. I get a notion from the look in your eyes. Yeah, you've been to love, but that love falls apart. Little piece of heaven turns you down.
Minajua nime help, so thank me later. Thank me later. Minajua nime help, so thank me later. Thank me later. Minajua nime help, so thank me later. Thank me later.
Shukran.